to put stress in kila kona. Kweli mchago wanazi kupata koroma.
Baby akenda kushika iyo kuminini kuwa tatizo.
Yeah.